Embeena bingi vye chusisa vina lavange vita soboka Nalisi chilo zangako Nulichalume sineveda kubukenke Netwe kweka mayumba Anurecha tumanyi na chunalia Orekulo nerutuka No ingira ebwiro no nyachi Yali omwatu eyembeena Yadde yadde ko esubi tulirina
Yaliwo mwatu eyembeera Tuli yadde yadde esubi tulirina otyo Zijukira abali mu ddungu Embeera yabatabukira Emyaka mingi ne gyekulungula Egiwera ne basoberwa Ebyo kulya nebigwawo nebajulirira misiri Abangi kubo nebechawa nebasaba wakiri bafe Namaze matono akamere nga balyakimu Ebbugumu lyeringi gye bayita mwatu okusoberwa Mukama yasigalawo Naba wasanye nakunye bajena vira Nafe tukanye kusaba Chicha kukwa Yaliwo mwatu eyembeera Tuli yade yade esubi tulina otyo
Yaliwo mwatu eyembeera Tuli yade yade ko esubi tulina
Leipa umugamba sabe, abana basabe mbere terere